Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze.
Sound boy.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Uyo ex umemtukana hakomi. Akipiga tena,
muongeze.
Si alichezea block, anachezea block. Kama akitaka block,
muongeze.
Dada ukiwa gogo chumbani, utambulia soda tu. Ila ukitaka gari na pesa, akitaka hata mara kumi,
muongeze.
Hela ya saloni,
muongeze.
Hata ya vikoba,
muongeze.
Akikupa utamu mlipe, na nauli ya bodaboda,
muongeze.
Hapa kuna cha bure, hauna hela kalale, we sukule. Hapa kuna cha bure, kakojoe ulale, kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Kakuibia bwana wako, ilo kofi alimtoshi.
Muongeze.
Ukimloga, anakuonga.
Dawa shosti.
Muongeze.
Sura nzuri umepewa na mama yako. Kata tiketu turuki ayo mata.
Muongeze.
Miuno ukogo.
Muongeze.
Kulamba mkongojo.
Muongeze.
Akikuchiti na dade mweupe hiyo mikorogo.
Muongeze.
Hapa kuna chabure.
We drama.
Hauna hela kalale. We sukule.
Hapa
kuna chabure. Kakojoe ulale. Kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Yani bila kulewa mundani ya tutokingo.
Come mix lizer.